thatimsafi.com.
Yami yami.
I'm Dogo Sergeant Yaba. Uyu babo mfundi.
Mr. LG.
Unaweza ukaniona nacheka, ila moyo wangu umeficha mengi. Maisha yamejaa na heka heka, kila hatua moja ni kigingi. Kuna vitu vingine vinaumiza, kula yangu ni ya kudunduliza. Kuna muda na siku kata tamaa, ila nakumbuka mama na nitazama. Zanyala zanyala na bubuku inatosha, ila ula masimangu sio siri inachosha. Zagala zagala la mbuku inatosha, ila ula masimango sio siri inachosha. Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba Mumba. Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba Mumba.
Ona maisha, maisha magumu, nikikumbuka mbali nilipotoka. Mengi nyumbani, nyumbani majukumu, ndo yalofanya shule nikaiacha. Namshukuru sana Mungu, wangu Mungu, japo mtaani kuna majungu, mengi majungu. Wabaya walimwengu wenye chuki na mie, ambao hawataki nendele. Langu zuri kwenu baya wajanye, na sijui kwa nini hawataki nendele.
Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba Mumba. Kukata tamaa sijafunzwa, na mina muomba Mumba.
Dogo
Sergeant Yaba,
this
grand booty,
wanangwa
tabata mubrandi. I want a man gang,